Now these are the doctors of the world, Pishizo and the family, producer DJ Lion,
MC Daddy Carlos.
Nisauza vitu zangu, sate, nisatupa familia, wate, nisatupa marafiki, wate, nisafikiria mara kama, sate, nisauza vitu zangu, sate, nisatupa familia, wate, nisatupa marafiki, wate, nisafikiria mara kama, sate.
Change, tunani change, sema more change. Niyango historia, madawa za kulevya. Naombo si shangae wakati nilianza. Nilikuwa smarta, toto wa mama. Marfiki sikujua, baya mzuri. Miaka ilipita ya kwanza, ya pili, ya tatu. Shidika ingia, majabu kanzia. Nikawa antishawa, nikalo na machawa. Tabia zangu mimi, sikawa zote mbaya. Marfiki wangu wote, wakawa ni wabaya. Nikapata modo, nikakunywa modo. Nikalala overdose, na need first aid. Na need first aid, na need first aid.
Nisauza vitu zangu, sate, nisatupa familia, wate, nisatupa marafiki, wate, nisafikiria mara kama, sate, nisauza vitu zangu, sate, nisatupa familia, wate, nisatupa marafiki, wate, nisafikiria mara kama, sate.
Alright, nakumbuka nikiwa kijana mdogo, kuna mtu aliniambia crime na madawa za kulevya sipo. Akanisho masomo yani ndio kitu poa. Lakini kama kijana mdogo sikutilia story yake maanani. Nilishikana na vijana mtaani tukaanza madre. Tukaingilia wizi juu ya sababu ya pesa za madawa za kulevya. Mngaro na stare ndogo ndogo. Mamandu wakaingilia ukahaba bila kujali kama watadeti ama watapatwa na ugonjwa kama vile STI, STD, HIV, TB na mengine mengi. Machale wakaingilia crime bila kujali kama atadeti ama ataenda jela. Leo hii ndio mimi hapa nalala chochoroni bila mtu kunijali. Madawa imenigeuza slave. Makarao wananitafuta wakidai kuwa mimi ni mhalifu. Hawataki muuzaji, wanataka tu mnunuzi. Gavana tuambia masomo ni ya bure, lakini hawataki tengenezi shule, wanatengeneza jela, vijana tugutuke.
Niliuza vitu zangu, sate, nikatupa familia, wate, nikatupa tuma beste, wate, niliwaza marakama, sate, niliuza mali yangu, sate, nikatupa familia, wate, nikatupa tuma beste, wate, niliwaza marakama, sate.
Big up to yourself, MDM organization, kipenda, doctor of the world, madaktari wa dunia. Wacha ni wasifu, kwa yale nimeona na pia nimesikia. Mulileta center, maisha ikawa poa, maji tunapata, chakula tunakula, mafunzo yenyu sawa. Sasa mina jua kuhusu hepatitis A, B na C, ata hizo virus, zote mina jua. Bile nitaeza, yani kujikinga, yani kujikinga. Ewe mwanadamu, siwanze kujikinga, vitu za kukata na pia za kudunga. Bana tu kushare, kuna za kushare, share.
Same way tuna big up the MSF, tuna big up Nakada. Na ndio tunambia government ya Kenya iweze kujitokeza. Pamoja tuwezupiga na madawa za kulevya. Pamoja tuseme Kenya bila madawa za kulevya. Pamoja wa Kenya tushikane tuimbe.
Madawa za kulevya zote mbaya, utatupa familia yako vibaya. Utauza mali yako vibaya. Utatupa marafiki wako vibaya. Madawa za kulevya zote mbaya, utatupa familia yako vibaya. Utauza mali yako yote vibaya. Utatupa marafiki wako vibaya.